Florence era una capua, bro. Neyo shati yako yani, hiyo ni shati ya Kihindi ama?
Hii ni African wear. Leo tunajua ni Wednesday. Kitu nisema Wednesday ndio tunavaa, tuna dress up ama?
Sare, uliniambia lini? Daudi.
Kwa t-shirt tu. Si tulisema Wednesdays tuna put effort.
Uko na jokes. Ba naona ndevu yangu sasa hivi mea maze.
Yako ina try. Hata yangu pia mba.
Sasa
ni kuku kukatana.
Shiko
Kiswahili yako si
sikuelewi shiko.
Yako ni noma ni kukatana yawa. Si maze si ni watu wa Metropolitan Nairobi. Atujui. Hizo majina. So wametumia message. Hadi wametumaji DM. Wanasema kindly note the song you're playing is copyrighted. And so we don't have a choice to end the lives. Waka end tu. Wakaniambia finish. Hata wezi save.
Noma. Juu nimeshindwa form.
Nashtuka, nimeshtuka, but ni sawa tu. Hii inamaanisha artist at least tunaweza. Kuna Kenya, lakini ingejua ni kwacheza local song watambui.
Support local music. Ni watiaji by the way. Check it out.
But nijua tujibika.
Niko nasoma about tokens. Unajua vile tokens zifanya job?
Tokens za stima. Sijai jijua, brother. Hebu tuchanue, hebu tuchanue.
So niko nasoma about tokens, niko na like the kilowatt ni 1000 watts. Alafu kwa like bulb, ka bulb moja kuna 100 watts.
Nakusikia.
So energy inapimwa na kilowatt hour. KWH, kilowatt hour. Na kilowatt ni 1000 watts. So ka bulb moja kuna 100 watts per hour inatumia 0.1 kilowatt hour. Hiyo ndio like hiyo ndio
per hour.
So 0.1 kWh. So in ukipiga hesabu ya 24 hours itakuwa imetumia ngapi? 2.4.
Brother, 2.4.
So 2.4. So even though kau ukiwasha home theater system
karibu antu
ukiwasha
ma legend wameingia
kau ukiwasha home theater system iko na 1000 watts, of course sasa inatumia barela 0.1 inatumia 1 which is what like 1 unit unaona
home theater kompyuta inatumia watu ngapi ama ujui?
So vile wana so tu hiyo 0.1 ni 0.1 unit. So ka kompyuta kuna 1000 inatumia hiyo ni ka 1 unit per kilowatt hour which is 1 unit per hour. Maget. So for ukisikiza 1 hour like for example uko home na kompyuta yako ni 1000 watts itakuwa itakukula 1 unit per hour. Sasa kwani ume lost tena? Oh, karibu Anto.
Mimi niko.
Karibu Ndu Vandeti. So Raul, waki system ukibai
mbona account unapata different tokens. Mbona ukibuy the same amount unapata different
tokens? Sasa nilikuwa nasoma, sasa ndio nafika hapo. So alikuwa anasema how they calculate the more you buy the more expensive tokens zinakuwa. Ukibuy tokens za actually ukibuy tokens za SOS zinakuwa mob kuliko ukibuy tokens za FAO. Sasa
so unafaa kubuy less.
Hivyo ndio hiyo website ilikuwa inaniambia. Then so ukiinput code, ukibuy code wanakugeneratea, ukibuy tokens wanakugeneratea a 20 digit code. When you naiko encrypted, so huwezi enda ugesi. Huwezi enda ugesi namba. So you can encrypted. Ukienda ukiweka kwa machine, ukienda ukiweka kwa machine, like inakupea, ina hiyo code into.
Karibu.
Karibu Silvia. Ukiweka hiyo code ina convert into units. Which machine interpret as kilowatt hours. Maget. So like the more unatumia, the more sasa machine ina read the kilowatt hours zinaenda zikipungua.
So is it cheaper than before senye tulikuwa tunalipa KPLC ama ni the same? Ile tulikuwa tunalipa monthly.
Sikufanya that part of the research, but in kwa experience yangu I think postpaid is cheaper. Postpaid is cheaper than prepaid. Prepaid iko na jokes. So ukisha enter then sasa ndio. So ukisahau kutop up then machine ikisense that there are no more kilowatt hours ina cut off the supply of electricity. So hiyo ndio ina happen. Alafu sasa pia
electricity, tuulize tu, maybe ni swali ya ujinga, electricity ni expensive ku generate.
Okay, sijui, labda engineer tuambie.
Like cost the KPLC ni expert, like to maintain KPLC, do you think it's expensive?
Asidani. I think yao ni wana make so much profit. Wana make, hapo ndio gava inafaa kuwa ina make. Unachiki, in countries where energy iko cheap, in countries where energy is affordable, then unapata people use more energy. When people use more energy, then they like gava pay inapata more revenue kwa sababu kugenerate ni kama Nairobi water hakuna kitu wana generate. Si kazi yao tu ni ku make sure that maji imefikia wase fulani alafu wana bill people for it. Is in my opinion ni one of the easiest ways to make money,
cause vile hivyo juu kuna companies zingine unaona kama ile story ya Safaricom. Safaricom walitoa profit zao za 7.7 billion after tax profit. Like hiyo ni crazy profit to make.
7?
I don't think ni 77 ama 7.7 billion after tax profit after tax. I think nita check tu ni confirm, but ni one of the two figures. Kuna point mahali na Kwa tu ni kuangatilia saa hii Safaricom profits ilikuwa like 77 ama kitu kama hiyo ama ni 7.7 billion. Walitoa tu leo asubuhi. Like it is crazy amounts of the, oh ni 74.7 wow. Profits after tax.
Aso na mikdo.
Walitoa
aso na mikdo.
Thanks. But ukiona saa hii breakdown ya places wana make do na ka obviously hey. Most of it ni
welcome Brani
official.
Karibu man. True. Kwa sababu I think you could sell anyway, maliza kile nilikuwa nasema. Ndio kushuka baadaye.
So like M-Pesa ni like ni number 2 after voice. Why they wanakulanga do kwa voice pia? Like watu airtime. Airtime ilikuwa 4% of their profit. Jua kuna cost. Ushajiuliza cost za Safaricom ni nini?
Ku maintain network?
Like apa?
Ku maintain network?
Ku maintain. I don't think it's that expensive.
Ku maintain network kulipa wa workers kwa sababu jana chuo kitu round. Ndio wana inakaa like they just making money hand over fist. What happened from the new things? Making money hand over fist na maisha. Unatengeneza pesa easily and in large amounts. So like the fact that wana make money hand over fist, Raul, like it doesn't also mean like pesa yao inakuja rahisi. Unaona vile like Safaricom network ikigo chini, especially M-Pesa. Okay, network inanga shida. M-Pesa, Raul, M-Pesa kikwama sahi ni kama country mzima imekwama. Watu wako kwa kabu watashindwa kushuka kwa sababu ya M-Pesa. Like
So to maintain you, what do you think they need to maintain that?
I think it's a lot of, I mean, it's not like a significant amount, but it's a lot of pressure to maintain you. Hey, you're doing it. Like, I think, ataku, okay, I mean, obviously, me see technician, I'm a engineer, kaa kuna msia mesomezo vitu.
Misi oni, sorry, wana make 74 billion. I always make 74 billion kwa product yenye wananunua na uza.
Optimist Kata, as always, we are always happy to see you here. The lunchbox, like.
Karibu. Hata Otivo ameka, Otivo atatusaidia kwa hivyo.
Otivo, Otivo wende.
Hata ni waitu. Juu, mtu waki make 74 billion profit in 1 year. Namaanisha kuna yeye anagonga watu kidogo. Kuna watu wanaumia mara.
Unakumbuka nikikwambia there should not be billionaires. Unakumbuka nikikwambia hivyo afu kaniambia sio ati wewe uko unasema sio nini.
Hapana, nilikwambia there should be billionaires as long as everybody below them is a
billionaire. But that can't work. If like everyone been, if everyone who worked at Amazon was 100,000 there, then Jesus will not be a billionaire because he would have to pay out so much money. Yeah, but he wouldn't have the money.
Kweli.
That's exactly what I mean.
Kwa Safaricom sahi, kwa wana make 74B, wana make 74B yeah. 1 year, na hii inamaanisha ni net profit, brad. Hii inamaanisha usha kata kila kitu. Usha kata
tax. Safaricom the largest taxpayer to the government.
Yeah, yeah. Safaricom. So, that means kuna shida mahali, in my opinion. Especially for a telco company.
Safaricom, in my opinion, that's like between you two, equal a telecommunications company and a banking company.
Banking.
As it is right now, yeah. It's unfair for Kina Airtel. Kina Airtel, why is it compete now? Because if they are using the same profits from the M-Pesa to facilitate the telecommunications industry, it makes sense because right now M-Pesa is so integrated into society. Yani literally, what work on a Safaricom line just because of M-Pesa? Yeah. Sana piga simu.
Hata Uhuru akiongea, Uhuru anatoa speech, anasema, people should stop using cash money. They should start using M-Pesa. Yeah. Like,
check. Raul, remember, you look good and hairy.
Yo, thank you, Brani. Hakuna mtu ashaituambia hivyo. The first comment, tushaipata kama hiyo. Kila mtu ameambia tunyoe, but sir, thank you,
Brani,
accepting our life decision. So, nikuwa nakuambia voice calls into the highest, 34.5%. Alafu M-Pesa. Next ilikuwa M-Pesa. So no, sure, Moja, M-Pesa ni number 2 from
M-Pesa is number 2. Number 1 ni voice. Yes. Aji, like you want to tell me Azira. Like
na if I bless
for no.
Kimo ilikuja kuja FIFA.
Na kusimo ile FIFA gani?
yeah. Kuja jamu cheze FIFA. Nakushu, voice, by the way, hili ni fact. Sikuambia ni theory. Nakushu, nasoma from hiyo profit yao ya 2019-2020. Ilitoka 31st March.
Alafu,
voice ni the highest. 34%.
Brani, uneza plug muziki yako. Brani ni musician, so ako na mangoma kalikali. Nafa wendo msikize rao. There's a lot of
people
in Kenya.
Tumtafuta. So nikuwa na kushu you can't blame them optimizing processes to maximize
yeah.
We're not blaming them. We're just saying kuna mtu anaumia.
Otivo kunafaa ku you can't tell me right now you can't compete. Ni kama vile anyway inafaa tu ku split into two.
Kimwele bu check accounts zao sahi. Accounts zao zilitoka 31st March. Zilitoka jana.
Safaricom.
Voice is 30%. M-Pesa is 33%.
Even when Bob Collymore was leaving, he said voice is diminishing as an avenue for them to make money. And data and M-Pesa are the new frontiers.
Sasa mimi nakwambia nitakutumia hata after this, but anyway. Wewe unaongea from opinion, mimi nakwambia fact. But what is that correct? Kama nimekosea.
Ni facts. Aha.
Voice walipata 34% revenue. I agree with you, thank you. Unaona mjama ya Google alafu ana agree. M-Pesa 33.6. M-Pesa number 33.6. So, achana nambari.
The data.
alafu ndio data ni number 3, 16%.
Na hiyo pesa nyingine kwa nini inatoka wapi?
So ngoja nimalize. Next ni messaging text. Messaging text 6%. Alafu other screens ni 3.3 na just any other. Victor is debating from assumption. Hata wewe ulikuwa una agree naye. Okay, baba ametoka kwa
agree naye. Anaruka saa hizi. Anaruka saa hizi. Kimwili.
So anyway, as in me, point yangu ilikuwa sawa, M-Pesa unatugonga. These rates are very
high. Like M-Pesa, if you think about it, like M-Pesa is actually very
expensive. Hata simu, like simu, kuongeleshana kwa simu inafaa kuwa so much cheaper.
Kufanya more for the community. The car use of the foundation inafaa kuna budget ya 5 billion ama hata 5 billion like wana give back to the community because they are making so much money off the backs of hard working Kenyans. I mean, I'm not the one who should dictate vile inafaa kuenda, but hey, like these guys make so much money, they should be giving back.
Mimi na kitu watu make profits a millions, 1 million, 3 million. Ini 74.
Alafu unajua because of Vodafone, unajua vile wako structured hiyo company. Like that money also goes to UK. Like they have wanapeleka hiyo pesa kwa, like a lot of that money goes to the United Kingdom kwa sababu ya the stake yenye Vodacom wako nayo kwa Safaricom.
So tunasema ni biz poa, baada ya tukata yote hivyo, biz ni poa. Tunasema tu kuna watu wanaumia. One is obliged. Yeah, but we are requesting. We are using this platform to request.
Si lazima utimwa.
Watu wanaumia. Gava inagonga watu. Nilikuwa nasoma hii story ya, okay, sijui kai correlated, but like quarantine. Hawa walipelekwa quarantine Mombasa. Walikuwa wanalipishwa. Unajua kuna hotels zimeoniwa na gava. There are some hotels that are being owned by politicians. Zimetumika kama quarantine areas. Na kila mtu analipishwa tao mbili.
Karibu Rozi.
Karibu Rozi. Like they are still making money. So because they knew they couldn't get any new.
Welcome Judy.
Karibu Judy. Like you cannot get any clients coming. Like hakuna watu wanakam ku visit my hotel. Wakazibadilisha kuwa quarantine areas.
Alafu per day.
Amelipisha kila 2000
kwa wow, 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 wow. Hiyo kitu pia itafanya wasiwasi. Itafanya watu wakatai kuenda hata kuti kuangaliwa. Nini? Because msa napigia sabu ya. If I'm being charged 2000 per day for 14 days, then, and I don't have that money, I'm not going to get tested. Because nikipatikana, that's like a 30,000 bill that I haven't, like, it has nothing to do with me.
So like they need to decide because you know Kenyans are not as in hata my employees are Safaricom.
No, they are paid well. I think they are paid okay. Obviously not like at they are bowling, but like they're remunerated.
Are they the same way as 74 billion? Like
obviously not. Urachikabli otibu amesema like. I mean, this is a capitalist state. Like capitalism makes their money off the backs of others. So they don't give a, they don't care about what, like awajali about at you, they want you to live in a nice house. Then they want to get the most out of you. Like, ndio kwa maana lives days zako zimehesabiwa, ndio kwa maana remember you have to leave work at 5 so they can get the most out of you, which is what, so they don't care at you. They pay you at 100,000 so that you can live comfortably. Hiyo sio shida. Hawa naangalia which is the unaona kama hiyo kitu ya majuu. Uliona bila angalia $1,200. $1,200 ya majuu. Hiyo check. Walienda wakaangalia the minimum wage. Alafu the most amount of hours that you're supposed to work in a week. 40 hours times how many dollars. Dollars per day wakafanya hiyo hesabu 40 hours times 30 dollars I think ndo wakapata hiyo 1200 so wakapata hiyo 1200
so okay they don't have to but should they
I would say based on convos with na watu wako Safaricom, watu head office and better than wale wa
mimi najua watu wa customer care. Najua watu wa customer care Safaricom walipo kwa like kuna watu au ma big wigs obvious wanakula vizuri. Wenye audio wanasema watu wako head office ma big wigs.
Hebu acha tuulize wasetu ulize like how much do you think these guys at Safaricom should make, like wala sawa kupigia simu kama uko na shida na SIM card. How much should they be paid so that they are not tempted to?
How much do you think? How much do you think they should
pass
be
paid? Let's say more like 70,000-80,000.
So, how much do you think they are being paid? You think they are being paid 70,000-80,000?
Customer care. Customer care maybe 40.
How is it for more than 40?
Yeah, 40. Yeah.
On a lip for maybe
40.
30, 40. 40K. Someone lip for 70,
80. 80 is fair. 80 is fair. 80K is fair. 80K is fair.
Considering the profit.
So that uneza afford kuishi nyumba ya 20K. Kaa uko na dem, na wewe ndio umenipa rent. As in, ukikaa unashikilia 20K. Anaweza buy shopping. So unaona kwa 20K umesha sort rent na shopping. Unaona? Alafu sasa maybe 5K fair. Unaona sasa ukipata hesabu bills zako zinakuja kaa 30. Unaona sasa kaa 50,000 you can decide to do what you want to do with it. So 50,000 unaweza invest, ukoe maybe una buy mayai unauzia watu. Hivyo tu like unaweza rafiki kufanya. 50,000 as disposable income is not bad money in Kenya. Like, unless you have children, unless kuna watoto wengi hapo inaweza kuwa issue.
Depending on how much profit they're making, I think minimum they should be paid me 50, then reimbursed based on customer review satisfaction. You have any point, but then if I'm based on merit, the problem with Kenyan jobs is not based on merit.
Customer review.
I hope I'm saving based. Unaona kitu walifanyia watu wa JKI wewe ulisoma
hiyo. Zizi, abu ngoja kiasi wacha niulize Judy swali. Like Judy, so how much, what's the, so okay, 50K ni basic, right? How much
minimum?
Like, ukiongeza hizo ma reviews, like how much would you think it would build up from 850? Like will it get to 100? Will it get to 100?
Remembering we made 74 billion profit, net profit.
Jake, don't influence decision.
Is it like in the 74 billion Brazil?
How do you know what you about JKIA?
JKIA walifuta watu jana usiku.
Oh, ni trend, ni trend, but siku kufuatilia.
Like wase walikuwa like ma casual workers. Unajua JKIA sasa hii inaumia juu. Already ilikuwa ina make losses na sasa hii ma planes zimesimama tu. So ma casual workers walikamingi usiku sasa ku report job. Wakaambiwa, hey brother, tulisha hiyo story ilishaisha. Sasa wezi enda home juu kafi imefika. Forget your problem. So wako JKIA wameambiwa hakuna works na wezi enda home juu kafi ishapita. You are CEO essential stuff. Sasa ikabidi wakalala tu kama runway man.
Wa.
So sasa kwa nata.
So guess unaenda ofisi ama hata kwa hizo ma lounge wala leo.
Sasa walikuwa wanaambia you're not a staff. Unajua pia alianza kuzusha. Unajua pia ukifutwa kazi au utasema ati sawa hata nilale nini. So like kuna pia hizo tu.
Which
I don't think company.
Man in Blanda. Wow. Optimist kata sijui mnastarifu huko Tanzania. Unaweza tushow kwa comments vile mnastarifu Tanzania.
Na konga fair venye watu like wanaanza kufuta watu wa chini. Like I don't understand your part. Like wanafaa ku ukianza kufuta watu gani unafaa kwanza na wakubwa. My opinion. Jumja ya kwa I think I got a good base ya kwa.
Probably he owns his own house. Ako na store.
Yeah,
savings, true.
Like your part, I don't understand how they do that. They should not start with mtu ataumia the highest. Na niko sure salary yao yote ikiongezwa inaweza kuwa mtu mmoja.
By the way, unaona zile ma board of directors wakikaa chini wanahesabu end of the year,
mabonus.
Usikia mtu amelipwa bonus, yeah. Bonus ya mita tano na wako watu 30, hiyo ni 150 million. Sasa hizo maybe watu wamekuwa wakilipwa sawa 10 au 15.
Mama. So they kuna hiyo labor union, but I hope Atwoli, nasikia Atwoli alikuwa anaambiwa English.
Atwoli siku hizi mazia amekuwa, Atwoli siku hizi amekuwa mse wa nini bana. So politics too, like at us like asaidii watu.
Ni timbaba, sinasikia nakwanga yeye anaye anachukia Ruto.
Hiyo ni mambo yao, atajua kwa watafanya. Nilikuwa naona Raul like how to support nani Fidel ako na live leo. Charisma.
Karibu bibi.
Karibu bibi.
Ni leo ama Thursday? Thursday.
Si leo.
Ni Thursday.
Oh,
Thursday.
Oh, ni Thursday. So ako na live.
Akatuambia vizuri tu, it was pre-recorded, nini alitu brief, akatuambia this one I recorded before, nini
like mambo ya Raul ilishai, mambo ya Nyashi ilishaisha. Nyashi alitupea a good concert, raise a bar.
Different. Nakwambia difference, the difference ni 8:30, 8:30. Nyashi, lazima the small company, which is unfair.
It's true, but.
Nakushu, like, Karisma, ni kesho 8:30 PM, 8, kesho 8 PM. But, like, yeah, me to brief, akatuambia, nime record juzi, na edit sahi, ntaiweka live on Friday, on Thursday, so come and watch, support. Mjama, mina penda kitukayo. Nyash, alituambia, I have a live show tonight.
So that's the point you got from it?
No, like, that is one of the points I got. You'll be on and off. No problem.
You start by giving people pay cuts first, not fire. That's in a...
Hey, but who gets the pay cuts?
Barbara, you're forgetting that. That is how it works in a logical society. Here, it's not logical. Like, people are given offices just because they're new people. And when it's time for leadership, people don't... They don't have the same mentality towards... problems.
Some airlines are wafanyikazi wao temporarily. Some not getting paid at all. So that's happening.
Wow.
Karibu Eri Kayoto.
Karibu Rico. So like it's
airlines one for me.
Airlines
one.
And imagine now like bana Raul, like surely that's what you
skia, skia.
Like skia. No, I have such a good show, Raul, surely. And then all you got for
what saying
that it was live and it was not live. That's not the point. The point that it was that it was
what evil. Yeah. Masachari is here. The I have normalized live music. But I've also I wanted to normalize honesty. We're too honest about
surely.
But so any honesty na my fans. Like my fans wako, they're not here to wadanganye at you nini. Like just be honest with people and be in my record, then I go to live.
You're live in your cookie hand. You're live in your cookie hand. You go show me what happened. Oh, they're giving us.
Like, as long as I'm a cool one, but in your opinion, yeah,
you know.
I'm okay to correct it. But
check it out. I'm not sure. So,
no, I'm not sure.
So Charisma kuna live kesho. Na mimi nitalogin nimsaidie, like nitalogin ni watch.
Hata mimi nitalogin.
So like how do you support your artistic friends?
Kama mimi sasa sisi ni artistic kama we are not artistic.
Yeah, by the way, we appreciate everyone who watches the show. If you ever need a CV referee, unaweza andika hapo kwa Victor Karuga at a fictitious company. Mimi nikishika simu ndasema Otibo is a very hard worker. He worked here for a certain amount of time. We were so sad to lose him as an employee. So, mina shukuru sana like for you guys to live.
Withholding information ni kudanganya, but I feel like say most people, most artists wanafaa kuwa wanawork on their craft say. Yeah. Wana get. Kama kuna malign shows, like you perform, like create, like
minda,
be creative. Minda,
alafu by the way, seriously, by the way, on a serious note, mi ufanya ma CV by the way, mi ufanya watu ma CV. So, uneza ni hala kwa DM, ama ukiwa interested, niambie sahi, nitakutafutilia na kukuata mimi mwenyewe. And then we can talk about how we will make your CV better. Wacha pia ni na CV. CV like, CV nika representative. Nika like, unenda interview, then you are sending someone to represent you. Sare, ulata kucheka. So like, umetuma mtu kwa interview wa kurepresent. So if you're going to if you're going there, fini handle home sana and a live kesho, ndio pia tuweze kufollow na kuona.
Nini kari kwa kishu ya.
Oh, chapo CV, what else? so, like, ukienda kwa CV, wacha. By the way, Raul, I think wenu uneza pin juwendu menza live, uneza andika tu handle ya Fidel hapo, then sasa upin comment. So,
handle yake na kwa gani, mi CV of
it. Wacha nitafute, sasa mambo ya CV tuko na mambo ya CV niko nasema about the CV it's like your representative ina time watu wa mlambeza and the likes after this pandemic very few artists in Kenya wako na time ya craft so in your comment
no like okay
comment, but in your comment ya Luya hii
nasema Judy. Okay, mimi sijui ku pin manze.
I think long press.
Ah, imekata. Niwe long press manze. But umeona, si umeona ndio hiyo kila mtu anaweza ona.
Anyway, check it out. Niko nasema people take their crafts very seriously. By the way, Judy. Judy, like watu wanachukua craft zao serious. Like I know it's a joke, but like there's artists who are actually working on their craft. Rappers, musicians, reggae bands, like the people who actually take their music seriously. The same way maybe we uko nafanya most anachukulia music yake very seriously.
Most people right now, okay, wenye mimi najua like ma artists najua wengi sahi wenye hawezi do ma show na nini, like wanaandika mangoma, wana work on beats, wako studio time sahi, wako like wana work on it sahi. But the problem Judy is hawatapata trending videos YouTube. So you never hear about them. Kuna watu wana work too hard, lakini it's very hard for you to hear about them because Kenyan population wanataka tu hizo vitu natuambia, hizo za wamlambezi nini. That's what people want. So fighting with that is very hard. Hiyo ndo shida. But watu wako.
Raul, you gotta show story ya CV. So, like, your CV is like your representative in an interview. So, like, make sure that it is the best representation of welcome Royal Ghost. So, make sure that it is the best. Mm. Like, make sure that first of all, it is factual, and it is up to date. Also, like, ifanye ikuwe, like, as unique to you as possible. Like, avoid me to come out.
Do you think employers read CV?
Yes, they do. They do. Avoid vitu kama I am a God-fearing, hard-working person. Like, seriously, like no one gives a shit kama wewe ni mse God-fearing. Because kila mtu Kenya ni God-fearing, yet we are one of the most corrupt countries on earth.
But yeah, anyone andike God-fearing.
Si lazima uandike God-fearing. Andika tu like, you are good at what you do. Like, for example, like talk about the years of experience that you have. Talk about the softwares that you are, you know.
Ile barua unatoka kutoka kanisa unapeleka.
Hiyo ilikuwa kitambo. Siku hizi pastor watu washajua, watu wanakondoa hizo vitu. Like unaandikiwa barua na pastor, bibi yetu naingia kwa accounts department, unakuja unasafisha hiyo kampuni. So like how have the skills you have, like been used practically. Like for example, kama wewe Raul umesoma actuarial science. Tumesoma actuarial science, how has it helped you? Like, na hiyo place unafanya kazi. In company X, when I started working there in my department, I grew it by 5%. You know, like, watu wanaona, okay, huyu ni mse anajua what is going on. I am familiar. Wase usoma Raul.
Okay, in my experience.
Wase usoma.
Mi hakuna corporate najua.
Wana soma Raul. People actually
but they usually don't read. What happens? CV itakusaidia after ushapata job, alafu unaambiwa kuja na CV, lakini before at list zako zote
cheki. If maybe in a country where people are using Cindy, welcome Cindy. Around like in a country where in a company where wanaangalia merit, si wanaangalia CV Raul, wanaangalia CV. Eh, kuna wase bado wandia ka God fearing. I am a God fearing and working Kenyan who wants to CV, find employment in a good company and stuff like that.
So what else advice gani? You know, umepatia watu free advice na hata hawajakulia. These vitu usually charge.
Sinukuwa nimesema like, what tuta nini? Tuta go, tuta enda kwa, nisema nyako interested na kuriva CV yake na nishua alafu ndamhala.
Wacha nikupatie, okay, kuna story, sijika time iko kidogo. Nikuwa nasoma about African countries.
Vincent,
Walter pia mzima ameka karibu. Nikuwa nasoma about African countries, like from the richest to like wale wana make do. So, kwa surprise, kuna some countries kama Angola. Angola ulikuwa unajua wenye inakula do.
Angola, najua Luanda. Najua Luanda is the most expensive city in Africa.
By the way, kuna Angola, okay, wako do yao mostly ni oil, so sijui kama sahi wanaumia. But hey, they were one of the richest countries in the world, in Africa. Countries sasa poor ni kama Sudan. South Sudan ni the poor, one of the poorest countries.
But it's unfortunate because again it is one of the richest.
Like Angola and South Sudan, oil yao ni kama the same. Lakini difference pia ni kubwa ya mahali wako kwa dunia. Like they are very different places of wealth.
Mazee unajua
mostly tu juu
like juu ya corruption.
They were Dos Santos. Wewe ni ule Angola. So, you know, as in country pia iko na do ni Republic of Cameroon.
Luanda, hebu acha nione.
Cameroon, by the expensive is Joburg. Joburg pia ni expensive, but Angola ni expensive.
Check it. Luanda is the world's most expensive city for expatriates. Ngoja kiasi.
Expatriates.
Karibu.
But Omot, Alfa alikuwa Angola, hebu atupatie.
Eh, Alfa alikuwa Angola, acha Alfa.
Angola na Joburg, which one is more expensive to live in? So anyway, after Angola, jamaa mwingine ako na dona tujuangi ni Cameroon. Cameroon ni as in the one of the richest countries. But I don't think they utajua kwa zile.
Ati Cameroon is like, the world's what?
It's one of the richest countries in
Cameroon.
Africa. Cameroon by the wako na do. Sio na kwambia azi hata mimi nilikuwa surprise. Ka Morocco ni number 5. Morocco is the fifth richest country in Africa.
Okay, najua. Hizo country.
Morocco pia wako na.
Za huko zi work like paka wako na ma bullet train, Algeria, Morocco, Tunisia like 10 most expensive
ka Egypt.
Kiasikia Raul. 10 most expensive cities in Africa. Luanda, N'Djamena, Libreville, Gabon, Brazzaville, Congo, Victoria, Seychelles, Abidjan, Cote d'Ivoire, Kinshasa, Lagos, Yaoundé, Bangui. Oh.
Most of these cities are zijui nyingi lakini ni sawa. Another very poor country. Another poor country ni hii country inaitwa Niger.
Hey, maji.
Niger ni kama Niger ndo wanaumianga. Drought nini kila kitu. Like. Alafu unajua hawana kitu. It's good to have. Una kama Kenya kitu inawasaidia kuna runner. Yaani ukitaja Kenya unaweza globally watu wanaitambua. Hizi ma Ivory Coast nini wana struggle lakini wako sawa. Anyway, like the problem with Africa walikuwa na like the richest and poorest difference ni kubwa. Lakini shida ni watu wanategemea one resource. Like no country that has diversified. Sasa hiyo unaona hizo ma Nigeria nini zitaumia. Like
your oil.
Wametegemea tu one thing. But do you think it's unfair when you see use agricultural items very cheap? Alafu tuna import at a very expensive cost.
But ni story of policy, Raul. Story of policy, because all they do is just value addition. I think because of their very small country.
Not even small, but it's your size. You see, lazima uko unafanya, is it Olympics, ama unafanya kitu, like lazima uko wetu unafanya kitu ndo ujulikane. Usifikiria ati Kenya ina invest in runners for nothing. Like, hiyo kitu ina iko na big effect. Like, kuna countries zingine hawana kitu. Sasa Niger, ushaisikia Niger wamefanya kitu. Like, mtu akishinda Nobel, easy international things, they matter to a
soft
country.
Soft power.
Zina attract. Lakini kama wewe tu uko tu, like, I always your number. Ulikuwa unasema policies gani?
Policies, like for example, value addition. Unaona kama coffee inatoka hapa ikiwa coffee, then inaenda majuu inafanya na kwa Nescafe. Then tunakuja huku tunauziwa ikiwa XP. When we can do the value addition ourselves and sell it for a lot more money. Unaona? Like unasikia kama Brookside.
So why are we not?
Unaona kama
I think we are doing
zizi. Isipokuwa maziwa ningesema ndio kitu Kenya inafanya ngo value addition. Unaona kama Brookside wanabai maziwa kutoka farmers, wanaifanya pasteurization, wanaifanya homogenization. Then sasa wanai package, wanaiuza. Maziwa wanaibai 35 bob per liter, Raul, wanaiuza 110 shilling per liter. Imagine. Unaona sasa, okay, it's unfortunate that the politics of Brookside staki kuingilia, but at least hiyo pesa inabaki Kenya. Now imagine, for the farmer in Moranga, in Kipchoge, in Muko, like kwa Wakale.
Kipchoge.
Welcome.
Yeah, the farmer in Kipchoge.
The farmer in Kipchoge, mwenye anapanda tea. Unaona? Yeye anauza tea very cheap. Inakuja ina exportiwa. Ikiexportiwa, inaenda majuu, inaongezwa. Ina prosesiwa. Kisha prosesiwa, karibu maichi. Icha prosesiwa inakuja tunauziwa Raul, tunakuja tunauziwa na very high prices, yet we can do the value addition ourselves, Raul. Ka unaona vile nani alikuwa anasema huu mse wa Makueni alikuwa anasema story ya maembe kitambo zilikuwa zinaoza, so vile walifanya wakakaa wakachukua maembe wakazidry then sasa wanazisell kama like unaweza zikula even during when see mango season, you can still eat mangoes. The same thing.
You can dry the mangoes.
Yeah.
You can dry mangoes.
Yeah, unajikula dried mangoes, zinakuanga like, unachukua mnazi dry, then sasa, so unajua kizi dry, inakuwa easier to store. Of course, lazima uzi process pia.
Oh,
unaona sasa, vitukaa tomatoes. Unajua story ya sun-dried tomatoes. Unajua story ya sun-dried.
Yeah, mina sikia na wewe. Mambo ya chakula niko nje kidogo.
Broker Raul, broker anakula pesa mingi kushinda hata farmer. Na uji farmer kuna watoto wanalea, farmer ndiye anabuy fertilizer, farmer ndiye anaingia kwa mvua kila siku, farmer ndiye anajua vile tea itafika kwa auction.
So nauliza sasa. So must be 21st. Do you think tuna sisi hatuwezi but hatuna hizo ma factories za ku
tunaweza fanya but kufanya then brokers wataacha kukula na brokers ndio the politicians. Broker mwe na KTDA kuna time tulikuwa tunafanya job na KTDA, like wale wase wana make prices ni politicians. How can it be that the people who start to benefit the most are the people who are in charge of the pricing. How? Haiwezi kuwa hivyo Raul. Like wale wanafaa to benefit ni farmers, but sasa farmers sio hao wana. You're going to show story of sun-dried tomatoes. Sun-dried tomatoes, like unaweza kata tomato in half, then unai dry by the sun, literally. Unai dry kwa sun. Ki dry kwa sun, inaacha kuoza. Unajua bila nyanya ziharibika haraka. Nyanya zinaacha kuharibika. So ukizikata uzi sun-dry, zinaacha kuharibika haraka. Alafu ukizipack, ukizisell, you can sell them even months after you harvested them. Unaona? Basa hivi bila kina tunafanya, Kenya tunauza nyanya, bila tu zimetokea hivi, tunaziuza hiyo time. Na sasa unaona hiyo fluctuating prices ina affect farmers. Kwa sasa, leo unauza nyanya moja tembo, kesho unauza nyanya moja tribo. Unaona, sasa hakuna karibu shiro. There's no consistency. The farmers can't even plan for their money. But unaona majuu, like, kukikuwa na bumper harvest, wanajua vile watafanya ma potatoes. Wanazi dry, wanajua kuna technology. But sasa hapa hivi tukitumia
so Kenya pia tunaweza
hiyo technology
makatels.
But sasa cartels ziko everywhere
makatels. Sasa simu likataa Sonko aingia toy makatels. Sasa mnataka cartels taenda wapi? Cartels lazima. So what can we do? Solution ni nini?
Solution true let's not talk about the problem, let's talk about the solution. Hebu acha tumulize watu kwa comments solution ni nini, because we also no, I'm serious about I also don't know everything. I don't have all the answers. I might think I have all the answers, but I don't. So, na vile Otigo ni msem sharp. Na Shiro ni msem sharp. Kila mtu mwenye ana Otigo ni msem sharp. So, what show vile. Nimeona nani kuna ma points. Nimeona Optimist Kata kuna ma points. Nimeona pia Judy pia kuna
ma points. Judy pia kuna points. Karibu. So, as in me, I make sense kwangu in the sense that, like, either tuuze more expensive, tuseme two prices zetu zipande za ku export, like the same hapo hapo za unauza na sweet tembo kama unauza na tembo
kama jina za 2
okay unauza like unaweza patata ni $50. So like
welcome Jerry,
we need to first value ourselves more and understand. Like, bona gari kwe more expensive than fruits, nugget.
Bona?
Bona, like, as in technological things, izi masimu, nini, wana tuzia more expensive than chakula. Like, we need to increase the prices or the value of what we are producing. Unajua mali, as in, our colonized, wali tuchezea mind games, wali fanya tufikiria, like, food is cheaper than izi vitu zao. Because our wana izo vitu. So, juano na control markets na ndo na control the money venye na produceiwa, they made it seem like the hizo magari technological things sijui nini hizo ndio more expensive than kanatengeneza money. So like we pass that sijui aje, but
I think the first thing is to elect people who want the best for Africa. Wasanya na put Africa first. Kani nilikuwa na Senegal wana produce $1 test kits for coronavirus. Uliona hiyo kitu? So I think when you
na Nairobi hospital alafu jamaa alikuwa anasema Nairobi hospital ni taukumi.
How many people Raul wanaweza afford taukumi? Imagine in a family of 4, that's 40,000. How many people have 40,000 just lying around to spend on a
Tini the same hiyo story tulianza nayo, ile story ya quarantine. Unapelekwa quarantine hata hukutaka, umepelekwa the whole family, umeambiwa kila mtu ni $2 per day. Hapo mko kwa hoteli ya gava. Hizo ma hoteli ziko like zinaundwa na ma politicians. Hivyo ndo wana make do sasa.
It's very
wana perforce quarantine.
Very
like Kenya there is people don't know how to preserve food ama there is no sure.
I think
money.
It's both because like even for me like I didn't know unaweza kata nyanya u sun dry then you can use it for a long time, you know. So it's a matter of also we have to change our attitudes. Like we realize that there are foods that are more nutritious, si tamu but ni nutritious, unaona. Kasa hizi yams and cassava and there's so much nutrients in those things, but people don't want to eat them. We want to eat potatoes, like normal potatoes, which are not as nutritious, which are not as like shelf life yao is not as as long as they are less justified. True, yeah. Good leadership and proper policy formulation, like solution is simple. Like, I don't think the problem in Africa is policy as much as leadership. Because a lot of the plans that Nairobi has, countries zingine zimechukua, countries zikaimplement, na wakafanya even better. Like, because Nairobi iko na plans, so many plans, but none of them are being actualized. Because actualizing those plans means that certain people wataulini. Nilikuwa nasema, David Ndia alikuwa nasema, unajua hiyo place yenye Hilton iko? Unajua Hilton ili billion grab land. Hiyo inafakua like, inafakua bus stop. Hiyo the whole place, the whole of that place, inafakua bus stop. But nisa alichukua kauzia Hilton. Na Hilton sa hiyo wamejenga hapo. No, no.
So okay, hata mimi agree na wewe. I think policies tuko nazo mob. Hakuna country kuna policies kama Kenya. Kenya kuna policies.
That's why in my opinion mimi na feel bituka BBI ni useless. Bituka BBI ni useless because hata ikikam haita implementiwa. So why do we need to spend so much money implementing?
You already have enough.
Yeah, like we have some, like if you follow the constitution to the letter today.
Kenya constitution is one of the best written constitution in the whole world. Position ya Kenya, wako wanasema like imeandikwa kila kitu like it's so detailed. Kwa countries zingine tu lakini Kenya wali invest a lot of money right in
that. I think mali wali tu mali wali tu mess around people didn't read into, like they didn't read into the constitution a lot. They just voted it in and people came to be shocked later story ya counties. I'm still not convinced about the counties. I think what we needed were devolved funds, not a devolved system of governance. Because a devolved system of governance meant a lot more people and a lot more corruption. As opposed to devolved funds. Tumefanya ni, maybe councillor bado anagawado, but sasa tuna make sure governor, the councillor is held to account for the money. Ukiba pesa unafungwa. Because now what we're happening is to devolve corruption to the counties. People in Turkana, people in West Pokot are making more money and the services are not getting to the people like we intended to.
Yeah.
Karibu Sami. Yeah. Karibu Sami.
Karibu Sami. Umefika tukienda kuuliza I guess tunachukua two questions kama uko na swali unaweza uliza yeah so I agree na hizo ma like I think Kenya iko na enough so but if I think ni shida tu ni who is implementing those
yeah I think many people who are implementation is our biggest problem. Once we conquer implementation then tutakuwa
kaka kuna mtu ako na swali mnaweza tuuliza.
Optimist kaka atatuambia ile nani amefanya huko Tanzania Magufuli. Unajua hata kama zake still the best sometimes. Yeah like yeah, ana implement. Huko hivi mazetu kuna policies.
Okay unaona huko Paul Kagame alifanya hivyo. Kwa Rwanda policies zake by the way si poa sana lakini ana implement implementing. So you need somebody who implement more than just
huku ni kuongea tu tunaongea big focus juu nini vitu tu more but hakuna kitu kinafanyika. Raul, hiyo shati yako ni ya kinini kabisa ni ya kihindi.
Ni kihindi. Yeah. Nisema Wednesday to buy culturally. Wewe ndio umeniangusha
kwa nje. Huko ni show bro. Ungenishow ningeva. Tunaweza vaa kesho by the way. Tunaweza vaa kesho. But vaa kesho cultural. To appreciate our customs. Lakini wazo mi ndakuja bila. Ndakuja topless juu. Wakikuyu walikuwa na vaa nini. Hawakuwa na vaa nguo bro. Walikuwa na vaa tu hizo. Nachikizi maandawea za nini. Hizo zenye zilikuwa zimetengenezwa na leather. Sina hiyo
story. Hiyo story sita comment. Hata ni move on. So, kama kuna swali mmeuliza
ndio tunakoga na dress code but huyu jamaa anchanui bro anchanuagi anafanya tu nikae hapa sijui nikaa sijui Kenya na du
tuko na dress code tuko na dress code
Magufuli ni micro manager
But ni better micromanage than
I think tumefika Africa tunahitaji micromanage bro. Hey, watu hataki kujifikiria. Like lazima mtu akuwe na kiboko hapo ndio mtu afanye kazi. So kama hivyo ndio inafaa then acha ikuwe hivyo. Wango njuguna.
Wango. Tunamaliza. Thank you for tuning
alafu,
in.
Alafu Florence juu anapeleka coffee lini Raul?
Mekwa kitichocha lakini sijui kaa kwa
sisi. Ame chora hiyo story for long.
Asanteni sana. Wale wenye waja download Castbox, mweza download Castbox ya live there.
GPM za dua, you are so used to so much talk, ndio maana tunaona ni mkali, but he's simply an implementer. True. By the way, msi wote mwenye anafanya job Raul, okay, he's not, of course pia Magufuli yako na issues zake, but like he's also, like the fact that he does a lot of what he says, like inafanya wasano na yeni mpiaji. Juhu, we are so used to watu kubembelezwa, watu wakazewa kubembelezwa, so like kipata msi mwenye anafanya job, watu wanaka kusema, oh, ujamani mpiaji. Hata huku Kenya, like, true, there are some things that Matiangi amefanya zenye as it makes sense, but a lot of the amesaidia wasi wengi walikuwa wanapata ma A Raul na hawa deserve hizo ma A, si amelainisha system, amelainisha system. Hebu niambie kama Magufuli ni Matiangi angeingia 2000 sasa watu wengi sana walikuwa wamefanya zile posts ni ukweli
kwa tumeumia
ukweli amelainisha mambo na wasi wanasema ngadi Matiangi ni mtu gani.